Kerkion don kettino habaru sukab on matorko studio kalango ne wadana on getiro mon hokko on habar on Aisha Madu Diamond Farida ma fof ma Farida
fofo mai sinagonda
jantan Farida
habaru kesi o gadan da me jeddir ay
der habaru jiddin di hanani men putire do nonno jangirde wonno yahira do dar nyamay har yotere pindinol medde men kalne on do kojol fotoji kon no wad der galluje mawde har fije cionnol balli men kalne on do fijo arano kawringo sukab on mator be leede Niger fu sigila bi ete dum Olympia
don e gari nyame der jaddir ayni ko ni college gi yago lycée gi ni ibe ga kadareji be dir jande mabbe yeso wobbe fuddi ga kugo wobbe dudu e don domi
nonni non himbe nani beldum sanne do majjun ardibe jangirde de makam mabbe nani beldum kam e dal semen kittino ko hawo mamma waddani me
do yad lebbi tati yad lebbi nayi woni ko etugol wawde sukabe kany e tefugol talki ko hantegol hitande jande l'école wadoyte joni horebe l'école ji be gonno ngada etol nono ndara gollal ko golla e le wakati bitti don endan l'école bitti CES zam gudel kany e CES mo kwara kano nordi dabo don kay kulle de fu hono wadi no be jidirni endam burde no arande ni enket nono ne
hitande hikande min ke bay faddunde jande sanne min kantidi eto arano ko lebbi tati gattedo no yerino min ji ni mi den ela dun yara no wodiri
normal
jangino ben kebi yadu yeso der sigila jande on minan ba wiide do hemre chapande jeegon on fu wadama far kaptol dun do wodi sanne misali der kalasiam kebal fondode dum sappo e didi heba do laso
fara jangobe ben ko mudum be ji hono golla gollangal weli be sanne
min kebi yadu yeso sanne mi warana tatap o kem mi sappo do laso
ko an faami dun woni kambe jangobe wombe ley classe tawtobe hikka talki ben endan wakati kewdi be jabe janga gambe beede semminde hon ande mabbe endan dun sabi jade be dadi on nokkuje de gala e tewtori den endan
fajonni de lawo jande ni men jaha ton den gaya inna mobe leydi e mobe jangobe ibe nan e ga ibatu jodo kalenga e chaba lawol do motare den do no lenyanya altini
hawrene ga dande ni no wodi jangobe janginobe sarobe jangobe kambe dar semi kittino ko fadel aliou lildoume
der sudu sawara meri mo gaya don wonto hawrterne endan wada hakkunde laamu kanyu e fawar jondu horebe syndicat sukabe jangobe l'école préfet mo département gaya hamidou jawga hali e do fi hawrterne endan e ko wadi konde wada
de réponse
der halaji kalaji din holli kono wodi ciadale seda amma rafi pamral wadi dum wana no sukabe jangobe be milirno denne dum hojane labi fadu hebane mo sala do der département dum du yade yeso ciadale gonde hebwama mo sala ma jum hebe fadde no warta hunde ko suule nimbe sanne
préoccupation générale
far kambe horebe sukabe jangobe endan kambe dubbe bi hunnon ko laati wala nono jokkondirbe hore mabbe sanne jon o ko dum wada be ji lawol hon ko waddoto mosolo yaade e sadoromaaji ko be gondi dum endan
ce que nous reproche
e hantode den du min kebi narral yaade to ardibe hawju ferebe Allah yamirore de min kokkande min ko jang adi jamrude e no wirano
ala lettre
kambe sukabe jangobe be mbi e ko warayto be ngadan hawrinde e le nyalaabe ngarode endan gam batte be mojjina do fi yantugol hakkeji mabbe tawe be ngadai dum e do basi
iskut ommo region nyami jehi ga e kawrinal mabbe gangata juude mabbe der juna gam be dari yaadu yeso e golle
dun togi sigila oni kanne o heba singa gollirde hore mudun dun heba sukabe umma tor dala yahude leed e yasi sigila on fedde deni atake na kawndire juude meden ballidiren balde jeedidi du wadi e kittinol golde no wodi sukabe umma tor keme joyo ko woni der regioniji jeetati di leede Niger fu me kettino ko kawjido yaadu yeso ko kominiji di hali imma wallirde ko eskutu mo nyame
Bitam ki ayi choisi
sembe hala hawrine amin de ni woni sigila singude gollirde horem gan hebude mosala ummaade cukabe ummatore debe gadata yaade leede tuba koobe gan hande ni duro majju himbe tawda der duniyaru minen gatti du tammude ko der hawrine amin de mi ekkintinan cukabe ummatore de ande no de wada ko jonde jam hebo hakkilu fukkingo tabbita cake himbe e kadan du cukabe ummatore de ande no be tokkira ko be cinga gollirde ko e mabbe hawrine amin de du ni hande no lawol non ko watta daani e sukaaɓe ummatore findindeɓe e firtude ko'e maɓɓe dow kulle kewɗe.
Joni kuma sai min natta yewtere pindinol meɗen ɗo nyamai ɗon to min kalanta on dow réseau sociaux ji kono ɗum waɗa photoji ko ɗum yi'ata shooting photo kono ɗum yi'a sanne nder réseau sociaux.
Shooting photo ni wartini hunne ko welirta sukaaɓe ummatoɓe gam itto nyeri maɓɓe gam kanje e jata gam on hal lokaci ko e godi kole na ko nanni citta gam ceɓe da simen ceten ko fanta Samsu waddini me
ne ɗum mawna non endan nder gallude nyemey ɗo illunko ɗum fuɗɗa e ɗum holle e dow internet koyta shooting photo ɗum heewi sanne ɗum laatake ɗum kondan sakkulle sukaaɓe ummatore ka non woni e ɗum tawɗa kulle goɗɗe cuuɗiiɗe har filla ko ndarto lumaku. Abdul Rafik Gisa jangoyno no enda Algérie ko war naati e gollal ngal endan do filla ko ndarto adol photoji ɗi min gari min tawimo le studio makko nokku to o moƴƴinta photoji ɗi o yewtini min hono ni
pour faire simple
no warde hooƴa photoji nom gam hande nimɓe tawa kenana le wakkati mo jiɗi hollude ko e mum do internet to ɓe teddina photoji ko hooƴete e téléphoneji ɗum ɓe jiɗana warde le studio gam kam ɓuri wadde. No woodi koƴol photo andaɗo on ɗum ɗo buuɗi keme ɗiɗi min gaɗiranta ɗum neɗɗo no woodi photoji kasin koƴeteɗi kando buuɗi keme joyi num nder hitande duuɓuji nayyi ɗiɗi e sappo e jeegom Algérie jaami jande to nden koƴol photoji welano kan gartumle Niger ne warde joni lebbi mum sappo ni woodi ɗum nimɓe no gara hoƴude photoji sanne no woodi photoji koƴeteɗi fadde dewgal no wara kamɓe waɗoɓe anniversaire
nani Ramatoullahi waɗi duuɓi ko dewlan tawa dewgal kano o wi mo miccito shooting on endan ga o waɗino ɗum fadde makko dewlede fotoji gatteɗe nder dewle ɗen endan
jeɗɗiɗo worre kan hoddi e dewgal am ko waɗuri ɗimmi photoji e jadiraɓe am e koreji am mi suɓana tawagal am mo jermaɓe e fulɓe photoji gi'aɗi nder duniyaru fuu gam ba hecci kenga higo am ɓi leydi maligom wi'i photo am dow lawol internet mo mali e dow internet fulɓe nigéria ɗum weliɓe miɗo wawi wiide Allah e photoji am ɗi min wangini saɗa fina tawaji leydi ni
shooting photo o enda ni hun noon ko laati no woodi nafakka sanne hewɓe du kondan wala no yarude e dow majjum woɓɓe kay dow hensare woɓɓe du e dow rafi famude
jomi en jaami en nattene nde habaruji soñiñol ɓonnu me
nder fijo coñinol ɓalli meɗen ko hannde min puɗɗire ɗum dow fijo arano ko hawri sukaaɓe ummatore ɓe leyɗe Niger fu ton zender ko rartana sigila inniraɗo olympia sukaaɓe ummatore kamɓe keme ɗiɗo e capanɗe joyi ƴoyɓe nder galluje zender maraɗi agadas imo ñamay fijoji ɗi ñande alarba bittiɗo hanti to yeyre fijo ko lawal diidi mo zender
nani noon lokaci fijogol en sukaaɓe e jeehe gueƴi tewtore maɓɓe nder beltari ɗum ko letol bal ko juuɗe ko doggudu ko e gueɗi tonɗen maraɗi yeey ñaami barjardinɗe unko kantol fijol gol fijoɓe en ɗe gari ñaami ka e du e jeehe en keɓi yeere aralgal nder fijoji en ɗe
ɗo min kantani o habaruji amen ko sukaaɓe ummatore mi yetti kettinaki on kettinimin mi yetti maɗa Farida ko ballirɗamin min kokki habaruji o say jango de yonki yaari.